kutoka alo. Nilikutana naye Kilimani, Nairobi, 2015. Kibaridi cha asubuhi, kijua fani sio kikali saa tano. Nairobi, 2015. Nikamchagua yeye katikati ya wenzake watano. Nikamuomba kanio namba, moyo ni Mungu nikampa moja. She's my number 1. Nikamuomba kaniomba namba, moyo ni Mungu nikampa moja. Now she's my number 1. Yani namaanisha kwamba ndo tushoana.
Bahari alinipita kama meli, anayumba yumba kidondosa kishenzi. Oh, Mikocheni kamfuata utadhani zombi. Habari gani bona uko lonely? Jina ni gani? Akasema Zari. Nkamwambia aje,
aje.
Kamwambia kwangu ni kwake. Nimshike wapi ndio aje? Taka moyo wangu we wake.
Watangoja sana kitania tutachana, mina yeye tumeshaivana, na ichapo siku na mchana. Yani namaanisha kwamba ndio tushawana.